baalaga bogta waxaad biryar raadi sana marbaad marbaad isku soo baxdan cilmigu inkastuu badyahay wax unbaalaga bogta waxaad biryar raadi sana marbaad marbaad isku soo baxdan ilayn bashar kula mid iyo shaqsiga bini aadmiga sidii buug lama aqriyo ilayn bashar kula mid iyo shaqsiga bini aadmiga sidii buug lama aqriyo hadana barashada horteed bilaash laysumanace naftaanu busilayey naftaanu busilayey adigu beeradegida naftaanu busilayey adigu adigu beeradegida naftaanu busilayey adigu adigu beeradegida taariikhda ma biinin karo wanaagga beertana maruun maruun baa lagu baxaa waqtigu inkastuu isbedelo taariikhda ma biinin karo wanaagga beertana maruun maruun baa lagu baxaa waxaanse biyaan u helay ilayn isku baahiday bulshadu ku walaala tahay waxaanse biyaan u helay ilayn isku baahiday bulshadu walaala tahay nin iyo baacdii haddana oo haddana allah isbaday baa la yidhi allah isbaday baa la yidhi nin iyo baacdii haddana oo haddana allah isbaday baa la yidhi allah isbaday baa la yidhi haddana barashada horteed bilaash laysumanace naftaanu busilayey naftaanu busilayey adigu beeradegida naftaanu busilayey adigu adigu beeradegida naftaanu busilayey adigu adigu beeradegida haddana barashada horteed bilaash laysumanace naftaanu busilayey naftaanu busilayey adigu beeradegida naftaanu buselay adigu adigu beeradegida naftaanu buselay adigu adigu beeradegida